Danger Man, you walk back and then Nicky Pulo Kubi Goma. You want new music avenue, Fireborn Music.
One Music Avenue.
Yagala mulambuze sina mawanga gako, mutwale ko kumalina. Timulise kunkoko munywese kubia. Baby chana, abatesi batulabe. Amaso bagakanule. Baby nyenya kona chusa. Abatesi tubalumye. Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide muno no mwana. Muli bencha kala muna enze mbera mubianga. Kasa no mutima gwange kubera mukumu. Jagala tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mukwano tunigide. Mukwano tusanyuke. Ono mwana nyirira. Alingana mwezi. Abuguma bulungi. Halinga kasana kakumacha. Magalambe kumpi. Gambera kundia. Ngatulinga balungo. Munange ngatuba mupeya. Omwana nyira. Munanga alinga na mwezi. Abuguma alinga kasana kakumacha. Munange Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide munono mwana. Muli bencha kala muna enze mbera mubianga. Kasa no mutima gwange kubera mukumu. Jagala tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mukwano tunigide. Mukwano tusanyuke. Jagala ngoberere, angoberere, angoberere. Omwana njagala ngoberere, angoberere, angoberere. Buli omu amulabe, njagala mutwale, mutwale, mutwale. Omwana njagala mutwale, mutwala batesi kibalume. Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide munono mwana. Bencha kala muna enze mbera mubianga. Kasa no mutima gwange kubera mukumu. Jagala tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mukwano tunigide. Mukwano tusanyuke. Abachakaze mbuza muli wakati ngambye tunigide munono mwana. Uli bencha kala muna enze mbera mubianga. Kasa no mutima gwange kubera mukumu. Jagala tuchakale tusinga batu soka okubanga nange. Mukwano tunigide. Mukwano tusanyuke.